Daya Rani Dasharadhi Rama Daya Rani Dasharadhi Rama Daya Rani Dasharadhi Rama Daya Rani Dasharadhi Rama Daya Rani Dasharadhi Rama. Vivarimpa tarama Rangiya Anandamu Vivarimpa tarama Rangiya Anandamu Daya Rani Dasharadhi Rama Daya Rani Daya Rani Dasharadhi Rama Daya Rani Shri Tyagarajuni Shri Tyagarajuni Shri Tyagarajuni Shri Tyagarajuni
Chellalu Nile Rama
Shri Tyagarajuni
Chellalu Nile Rama
Daya Rani Dasharadhi Rama Daya Rani Dasharadhi Rama.